mwami wange okulu memba tekintisa era nebooneko zoli malaya ebyo byonfumye tebintisa nje kumwagala nnyo ndabe kyokola kati kimanye ndi mujja olwataze owaabasuze wange oli omutaaza butaaza najjasanga nga ndi tiki namutambuza nakkiriza mulirwa jja wange tulya kashi yalayidde gakyansuula n'omukwano gwe mulaga atenda otya wuuyo dadi zimuleese obwettendeka kaziko kantekanya lugambye lunoonyakwe ne lujja lunvuma naye njaddukuba tulabula sikusaagafa abaana b'engabi tetumanyiba lukabeludde yeewaano tugende nkunazeeko nebbuku mu ddaki
mukyala mukulu nkusanga waka monnagambye eddayo ye kyonnondoola kyonnemerako nkugambye gende waka buli kimu nakiweereza lwakyo nnenyirira te kyekikyo kye nnatutte ye lwakiito nneesonyiwa olabika oyeza ommanyira dewaka tonnenyirira omazeeko emirembe mukazi gwe nakwesonyiwa empisa zo zaakunnemya nga tompa kitiibwa waka nze wamma n'ensalawo ne nfunoona mbiibiita kuba n'eraafu gyandaga wammaaya njawulo nnyo kuba n'eraafu gyandaga wamma eri ttiiki nnyo
Tata boy, tugenda omwana wasula akava kyekiro si kyebaka tugenda omukwate kana sirika bambi tata boy, tugenda omwana wasula akava anzibyeko omusajja ono yesinga nnine mundu nandikubye sasa awantu awo sale magezi kyabanga omusajja wange katakyatuuka tata boy tugende omwana wasula akaba nebondayira temujja wano omuleka amala okulya najeda nange nfumba munnange era okujja wano njireseyidde
bakazi bange mufumba nnyo naye kati nsooke yaani bannange
amma ddadi sooke eno kuba najejjudde eri mu ddiiro ako kafeeko tekakusaana ebbeeyi yaako erimanga dannyo keekwasa lw'abaana bedi bakajjeeko nja balera naba nange nja kuzaala oba oyagala balongo nja bakuwa yakuwa abalongo abasinga n'obwoyo buzinkunya akazi gw'omanyira lwaki weesiba ku tata boyi nga ku musajja ntabukirawo era kati mbala bbiri nva mu maaso tata boyi tonkwata leka nkakuba enkoonoone fesi nabyo olukazi lunkuba otunula wabandika abafumbo kyekyo tweyagaleko tuli bamanyi buli mukyala aliwana akwatanga kuwa okuba ngumi nange nkubya ngumi paka lwentutte tata wabandika tata boy tugenda omwana wasula akava kyekiro si kyebaka tugenda omukwate kana sirika kandi tata boy tugende
yali mingi tugende kansanga abaana mama w'abaana nsonyiwa mukwano sijaddira ondowooza yali mingi nsonyiwa mukwano sijaddira mama w'abaana eby'okuganzaganza mbyensonyi